yande joyi no wittori min taji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde hande nde en sembe habaruji men haaltana haala hono drogue kañum wonko nanga ɗum ndu konno himɓe bittinoɓe drogue ko duniyaruno enda kam woni ko actrice fedde hawjine filla drogue o enda holli hande subaka o enda yaade hokkoɓe habaruji en nana ko ɗum laati non ni noye watti ko hokkoɓe habaruji keeɓa habaruji dow fi ko darto ndenagu to yaade to en nan to haɓɓiniɓe no ɓe gatto no ɗum hani wadde fo en pamanle kibaruji ɗi yewtere men pinno hande studio kalango haaltana haala ni laawol laamu koƴagol gabbatte tirsini ɓiɓɓe leydi Niger tokkude e ɗowtanade laabi hono kisinoji yimɓe coronavirus en tawa nder muɗum gattol cuume kañum woni ko gatte yewtere nde kodi janñalle moɗo Soumana Amadou jangonto habaruji ɗi e fulfulde yerno mbirnomi on ni har filla kon darto faware jondu konnan ni hono Sarousse Kaw jiɗo filla wittunugol kañum e sottugol drogue haɗugol muɗum wiyeten actrice kañum woni ko waɗi hande nde battuɗo gallu ñemey ɗum ndugam batte hollude drogue ko teta e juuɗe himɓe le lewru janvier ƴaɓɓindu enda ɗum dartinani faware jondu konnan ni hono himɓe noon wittunoɓe drogue ɓe leyɗe duniyaru pelle ɗiɗi ɗum waddi ko fa hannden kaalodo inde policiɓe nangoɓe enda mbiyeteɗo commandant Nana Aissatou bako o haalani hokkoɓe habaruji bandiraɓe amin yaaɓe toon ɗum woni tarnaki Fouda Ahmed noye wonno ɗum waɗiri
l'office central de reprise
fedde durmidore bittinol e sonnugol drogue nangui sappo e tati lewru janvier du ujunaji ɗiɗi e noga e goho le banguere aéroport ñamey ɓi leydi Niger tawdaɗo e tagge taba bonka hembre e sappo e jeenayyi nder jamma noga e ɗiɗi yaade noga e tati janvier du ujunaji ɗiɗi e noga e goho fedde nde nanguiɗi e ɓiɓɓe Niger nayo gom ñamey e doso kinije tramol ujunaji hembre e capanɗe joyyi le wuuro gom kiloji mum tati e doso kamɓe loore gota e téléphonoji kewɗi kinije tramol nangade ɗen ummata konana millioji hembre e capanɗe tati ceede sefa fedde durwidore connol e bittinol drogue ɗo no wattatande yaade to ardiɓe hausu laamiɓe wuuro ɓe doso ɓeyda tindinoje yaade tonimɓe kamɓe lawol gollidol harto durwididde e drogue
trafic de drogue
noni hon noyi watta ko hokkoɓe habaruji keɓa heɓa habaruji laatino jeeya e fil ndenagu laatode kono hokkoɓe habaruji ɓe leydi meɗen Niger ɗo ka e leyɗe Yasin Fou ɗum ndu konnan tawi ɓe jeeyi ɓe kaldowi e farjo haɓɓiniɓe gam batte hokkaɓe laawol dow majjum ɗum waddi ko fa hande hono fedde hokkoɓe habaruji dow fi ndenagu e jonde jaam kayen woni ko waɗi farjo ni oɗo battu gam batte famtinade fa wooɗa ɗum waddini ko fa hande mbiyete argidan Halidou Karimou laatiɗo kam woni koko habaruji mo garde national hawtade e fa hande ndu konnan ni hono commandant mo fawar jondu konda ni gendarmerie goto latirkandu konda na wi'e Yahaya Masalata ɓe kalani bandimi tarnal Fouda Ahmed noy ɗum heɓorto
arande fou a windatana talkuru gan tefa laawol ɗo dir pesna horejo campagne on ko hokkete laawol keɓa habaru mo giɗɗa on laawol ɗiɗaɓol ha he hoorema aɗa wawi ummoɗa jaaha giida e ardiɗo compagnie on laawol tetaɓol aɗa wawi nodda e celalol na gaɗa lilal dow laabi internet ko watta keɓa laawol no tefirɗa habaru ma
hokkoɓe habaruji ɓe leyɗe yaasi gattanana ɗereji mumen e yarude ɗum to ministére hawjine mouradou leydi muɗum e leyɗe yasim kando ƴewtino ɗereji nil daɗi to ministére hawjinde filla hokkugol habaruji ministére nde ɗo ƴewtino talki ɗin nden tamasor sogueji on waɗantamo ɗereji gam koko habaru on no yiɗi ɗowtugol sogueji yonayi o hoƴira farrati e yehirde nini
nonni to enan dosodu konna hawrinde waɗi gam batte ƴewde not ko himɓe gaɗa yaadu lobburle gallure nde endan waɗoɓe kaabu kaabu e a deyde ta fedde muɗum hawtade e fedde sukaɓe ummatore tawanto endan doso kañum e haɓɓiniɓe policiɓe ka en waɗi joɗa kaale o endan madame Zeynaba Zazi Dade latiɗo kan hawji fedde sukaɓe ummatore nde endan nani ko halni bandi mi mbiteɗo Nana Hadija Hassan ton doso
nder wuuro doso jon e kaabu kaabu he aɗa yiɗa yitano ɗuuɗi min laasi bakinani ko ɓe teddinta golle maɓɓe ɗe ɗum waɗi min koɗi niya hawrugo pelle ɗiɗi ɗi hawtade e ardiɓe kulle gabbeteɗe ɗe garrafi teddingo golle ɗe waɗi iɓe purda wakkatiji kewɗi e polisiɓe ɗum waɗi do min cini hawrugoɓe min pooɗa hakkilloji maɓɓe gam narral heɓo chaka mape. Gankile kewde polisi pe no nanga jo en taksiji na adaide taen. No handi be kolle labi golle mape de. Gampe anda ko wote he ko woda. Ama ko uri wode kanwoni be doitano labi lobi.
Nonni fawar jong har filla ko darto hokkol habaruji dini hebe faame do filla hono cellal himbe naadu konna jande dundu jamoyto enna horebe gomnataab enna naadu konna ni honno watto ko mojjintina hon talkur mudum ko jangi hebi dum enda hawtaadu konna e fuddutude ko ete passeport dum enda doggu darama jofu bandimi Olivier Ashok Bavi o yewte mbetedo maymuna mayga kanyum woni horejo fawar jong fedde hawjin dum do fu nanni ko haali
ça sert vraiment ko lawol no wallam ɓiɓɓe leydi keɓa habaruji gon dow laabi internet gan heɓugo hoyirnan dow keɓol habaru gan kowa no andi nder leydi Niger di deni neɗɗo no hiɗi heɓa habaru gon sayde ummake yaha tefa on gere ɗum waɗi min joɗɗini gol lawol gan heɓugo habaruji dow laabi internet nokkuro wora neɗɗo ñoƴƴata heɓa habaruji ɗi neɗɗo haaja fuu hano dow laabi cellal jandeji ardangal sarusi hana joni deni neɗɗo no yiɗi heɓa passeport no woni to kolle teɗa no keɓirta talki ɗi leydaku he nanduɗo ni heno rewɓe keɓirta ceede kes faa he ceede ɗe kes hokkata rewɓe koɗuɓe deeɗi e toɓe
nonni faanar filla habaruji ni waddi ko bandiraɓe amin wonɓe e nder red leydi goldoɓe studio kala ngu gari ɗo enɗan noga e joyyade noga e jeɗɗi lewru janvier duɗinae noga e goho gam batte ɓe gaɗa jandeji mabɓe dow majju noon ɓe gaɗi yilaru ton enɗan to ite belle yar région mo Tillaberi gam ɓe paama noyi himɓe woni hettinori studio kala ngu Fati Umaru goto e mabɓe o haalni Seyidi Abdou Windi tan ko yi e majju
irka
min jahana to kokkol andal gal studio kala ngu waɗani mi gaɗa min kokkama andal ɓe bimin ko ɓe giɗi e amin kan woni gaɗa min kokkama andal gal min jiilo nder laddeji gam ɓe paama yala min paamani e ko ɓe andinimin ɗum nanoyi ɗamɗe kam min jeyi min gaɗanoyi himɓe min gaɗanan ɗum iri himɓe nayo arande fuu far ɓangguere rewɓe ɓe duuɓi sappo e joyi yaade duuɓi nogay e jeenayi nden ko yeraɓe mawɓe kamɓen ɗo ɓe duuɓi capanɗe tati yaade dow so kamɓe ummatore worɓe duuɓi sappo e joyi yaade duuɓi nogayi e jeenayi e dottiɓe ɓe duuɓi capanɗe tati yaago dow min ƴemanana ɓe dow ñaw coronavirus gu he dow sigilaji ɗi studio kala ngu wonno waɗa min ƴami sengoji nayyi ɗin fuu min keɓi jaaba maɓɓe ɗo ɓe paamani ñawgu min keɓayi saɗarma fuu dow
noni kenya nde enɗan jangoɓele l'école to himɓe ekkititto golle juuɗe to ena doganduji région mo dow so noni kayndu gaɗi faddagol dow fi jande nde enɗa ɗum dukonda ni ɓe mbi ɓe gaɗa ñala dow majjum Allah e fawar jondu ɓe mbi joddiji koɓe kani ɓe joɓe dow lebbi sappo e ɗiɗi lebbi tati tan wonko komi waɗi nenene ka secrétaire général maɓɓe kamɓe lekkoli ɓe enɗa o witakenani Issoufou Souley Tahirou nani ko haalani bandimin mbiyeteɗo Abdoul Aziza Dayoum
le lendi on
al altina on min jehi murtere de wala kadi alla e cadale kewde de min tawda to class amin terminal G3 dom ni ngala jangino cagal majjum mi den godi cadale harto nyageje amin don kambe rafi hite lantarki wodi du lebbi amin sappo e didi min gadi ko min jobaka amma min kokkama ko lebbi tati tawdu kile kewde mi den binda talkuru e jamtude kulle ko min jidi dum de min accha mur terende maunde on jonkai jande fudde maunde on da yade asave altine on min kauran darde dume be bitami seko alla jande wala no hira no wodiri le jangirde de gada majum jangirde fu waddanama to goje latirde bal e baluje ko latata de le jangirde amin kay waddana
etablissement n'a pas ça
non nar fila ko dar chubaki se wadama faawi ama ittama wala don hokkama yaade e parti ɗi sirrito ka sen ɗan yaade lebbi ɗiɗi fa watta ka sen himɓe muɗum yasuɓagol ngol ɗum wonno ko mayna carte haali kano o wi parti ne wawi wattude inɗe himɓe ɓen enda na wattude konnan ni hono jorrol himɓe ɓen enda enquêtinomo yewtere makko e Abdourahmani Rukayatou
la loi dit que en cas d'annulation
ko laabi laamu leydi bi'i deni woteji gartirama ɓolum to lebbi ɗiɗi bi'a ko gaɗa fuu tawe ɗum durwa woteji ɗi enɗen koƴƴitama woteji tewtewru conseilgal talki natoɓe tewtewru du enɗen kan en fuu kawrete gaɗe talkuru worru deni talkuru dun no woodi saɗornam waɗi woteji ɗi enɗen gartira ɓolum to sey talkuru dun enɗen fuu woƴƴite heyɗintini nder koƴƴitagol ngol heyɗintina partiji ɗi enɗen no bawi itta inɗe woɓɓe watta inɗe himɓe heyɓe go nder raɓɓinol haala haalani woteji din enda ko di tittan partiji din du natan dar woteji din enda di gadda talki himbe majji den saru suji gomnati din du kanubi yewtino tabbintina talki din enda yewtinodi tabbintina den dari du en tawa ko hana talki arani din kan en gulli
ce qui fait que au fond ce ne sont pas les mêmes listes
noni ngonodo horejo haneya hawjibe fille ko darto hono fawarjo lantar ciji e ko kulle ko sawi e mudum kan wonno fawarjo biyetedo hono madam min daudu zainabu kanko enda won ko hoja watta e horaku hono fawarjo ndu konna fedde wonde latinde dartana kulle tan enda fu docteur zainabu min daudu oni o hakkama nokko enda yerno faande tantam info ko wurti noga je leur janvier haliri nene hawjoyto kulantereje kewde ede fi mo onati joni o chati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fa wodam Gwalal Dubi Joy, Studio Kalangu, do tokitade yadu leydi Niger.
Noni ender leydi men Niger doni se yewi no wodi fawari jondu konda ni hono sawara ngadaado mo ministerube gam batti hojude laabi dum do wada kana ilum sappo e go lewru december ko jabbi dum enda di laabi woni kisinoji himbe nyaw coronavirus na tawa der mum gattol ciume kanyu e jodaade watta dawra hakkuni himbe dundu konda hande min jaran on to fawarjo company ji jaruji himbe le jahale wonno ko Muktar Hamadou Bandi min yewade to yewtere seket non nono
yande jene subaka tawi midan der tesan company loreji gom do der hubere nyamay to de beyde ke sedda warbe fagada jahale mu ende redu lady noddete nata lore mu en Christian Khaled Doumaté kawjido fillo lumako company oni no tittinkini ko watta himbe be endan do tano labi hisinde himbe nyaw coronavirus era mun cingadi di endan misali gattol cummode mabbe hanono Christian Khaled o haliri dum tileno gollobe company mu en fu gatto cummode mu en dundu wadi ko ibe bi'a natobe loreji mabbe fu sai gatti cummode mu en be do tano du fa handen labi i gomnati singi gan hisinde himbe nyaw coronavirus era dum
systématiquement tout
le lobe amin fu no gatta sumreje bande nimbe no jidi nata karuji bado dirta min tilsini be sumre fadde be nata der karuji dum gollobe amin illu kawri jiddo natude kar be njamiran jomun yade e tindinoje de min goni mi de ngada ibe dowtano labi dim gam hunde ko yewta yonkin
c'est vraiment vital
Hana gollobe company o tan ba warbe nata lore jaha de redu leydi Niger fu min gi'i no gatti cummode mu en no do tani du fa handen labi cingade din Abubakar May Kolonche
Je suis
durma do mi yida dura bude beto gam durma no nyawno rapo amma gattol sumre den no tawa der kulle ko jamta neddo rena hore mu rena bandirabe mu wodi dule wakati monim be tawa o mido don wada bawde han gam minani mi yi bononda ko dum wadi le adunar
le monde entier
labi hisinde himbe nyaw coronavirus cingadi do der leydi Niger himbe galano do tanodi sanne gam be gondi nay do tanade labi di endan tantan wawan renude be hisinabe nyaw coronavirus gu enda dundu waddi ko laso didi lewru janvier hitane dubu jina didi e laso e go'o gomnati wadi sigila joddinde labi lamu leydi andinde himbe ko wawa limede no gacce har ko darata rafi do tanade labi cingade di endan e jukkol iri gole neddo jukkete deni nangama wala no do tanidi
e do don ko habrume fulful tilisemi assalamu alaikum balent jamwali chati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endan fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fa wodam gollal dubi joy studio kalangu do tokkitade yaadu leydi niger